igitabo abakurambere n'abahanuzi igice cya 48 bagera iwabo. Intsinzi y'i Betihoroni yahise ikurikirwa n'ihindurwa rya Kanani y'amajyepfo. Yosuwa arimbura igihugu cyose cy'imisozi n'icy'ibibaya, kandi abo bami bose n'ibihugu byabo Yosuwa yabitsindiye icyarimwe, kuko Imana ari yo yarwaniriye Isiraheli. Imiryango yo mu majyaruguru ya Palestina itewe ubwoba n'intsinzi ingabo z'Isiraheli zari zagize, yishyira hamwe kugira ngo irwanye Isiraheli. Nuko barasohoka baratabara bo n'ingabo zabo zose. Izo ngabo zari nyinshi kurenza izo Isiraheli yari yarahanganye nazo mbere yo kugera i Kanani. Abantu benshi nk'umusenyi wo mu kibaya cy'inyanja, n'amafarashi n'amagare y'intambara menshi cyane. Maze ubwo abo bami bose bari bamaze guhurira hamwe baragenda, maze bagerereza hamwe ku mazi y'i Meromu ngo barwanye Isiraheli. Nanone ubutumwa bw'irema mutima buhabwa Yosuwa ngo ntubatinye ngo kuko umutima, kuko ejo nk'ikindi gihe nzabakugabiza, maze bose barimbukira imbere ya Isiraheli. Bugufi bw'ikiyaga cy'i Meromu yaguye gitumo urugerero rw'ingabo ziyunze zayobye rwose aho bagenzi babo bari, Uwiteka zihana mu maboko y'Abisirayeli barabakubita barabirukana, kugeza ubwo basize nta n'umwe usigaye, ahubwo ku bw'itegeko ry'Imana ayo magare yose y'intambara yaratwitswe, amafarashi ahindurwa ibimuga ntiyaba gishoboye kujya ku rugamba. Abisirayeli ntabwo bagombaga kwiringira amagare cyangwa amafarashi, ahubwo izina ry'Uwiteka Imana yabo. Umudugudu umwe umwe yose yarafashwe, ndetse Hazori igihome cy'imbaraga ziyunze naho haratwikwa. Intambara irakomeza imara imyaka myinshi, ariko irangira Yosuwa ari we utegeka Kanani, nuko igihugu gihabwa ihumure. Ariko nubwo imbaraga z'Abanyakanani zari zaratagaranye, ntabwo bari bahindurwa rwose. Yosuwa ntabwo yagombaga gukomeza intambara. Igihugu cyose mu bice byombi bari baramaze guhindura, ndetse n'icyo gice kindi cyari gisigaye kitari cyabi cyabo burundu byagombaga kugabanywa imiryango. Kandi wari umurimo w'umuryango wose kwitsindira karere ubwawo ugomba kuzaragwa. Iyo abantu baza kugaragaza gukiranuka imbere y'Imana yabo, iba yarirukanye abanzi babo imbere yabo. Akarere ko guhereramo k'umuryango wose kagaragazwaga n'ubufindo. Mose ubwe yari yarashyizeho ingabano z'igihugu akurikije uko zari zaragabanyijwe imiryango, maze atora umutware w'umuryango wose ngo ahagararire umuryango we muri iryo gabanya. Imidugudu 48 iherereye mu turere tunyuranye tw'igihugu niyo yatoranyirijwe kuba umurage w'Abalewi. Kalebu na Yosuwa nibo bonyine muri ba batasi bazanye inkuru nziza y'igihugu cy'isezerano itera abantu bose ubutwari bwo kugihindura mu izina ry'Uwiteka. Kalebu rero yibutsa Yosuwa iby'amasezerano yari yarasezeranyweho ingororano yo gukiranuka kwe. Ni ukuri igihugu wakandagiyemo kizaba gakondo yawe n'iy'abana bawe iteka ryose, kuko womatanye n'Uwiteka. Nuko ahita atanga icyifuzo ko Heburoni yayihabwaho gakondo. Aho niho Aburahamu, Isaka ndetse na Yakobo bari baratuye, kandi mu buvumo bw'i Makipera niho bahambwe. Heburoni niyo yari umurwa wa Anaki, wa muntu muremure munini wateye ubwoba cyane ba batasi, kandi agaca intege ishyanga ryose rya Isirayeli. Aho rero niho Kalebu yahisemo kuba gakondo ye yiringiye ububasha bw'Imana. Dore Imana yakomeje kumbeshaho. Nuko yakomeje kuvuga ati, ntuzi icyo Uwiteka yamvuzeho jyewe nawe akabibwira Mose umuntu w'Imana turi Kadeshi Barunea? Icyo gihe nari maze imyaka 43. Nuko Kalebu arongera aravuga ati, kandi dore Uwiteka yatumye mara imyaka 43 nk'uko yavuze, uhereye igihe Uwiteka yabibwiriye Mose Abisirayeli bakizerera mu butayu. None dore uyu munsi nkikije imyaka 83. Ubu ndacyafite imbaraga nk'uko nari nzifite urya munsi Mose yanyoherejeho, na n'ubu imbaraga zanjye zameraga ku rugamba ntabara ngatabaruka, na n'ubu niko zikiri. None umpa umusozi Uwiteka yavuze urya munsi. Icyo gihe wumvaga ko Abanaki bari bahari, kandi ko hariho imidugudu minini igoswe n'inkike z'amabuye. None ahari aho Uwiteka azaba ari kumwe nanjye mbirukane nk'uko Uwiteka yavuze. Icyifuzo cyahise cyakirwa ako kanya. Yosuwa aha Kalebu mwene Yefune umugisha, maze amuha Heburoni ngo habe gakondo ye, kuko we yari yaromatanye n'Uwiteka Imana y'Abisirayeli rwose. Kalebu yari yarizeye isezerano ry'Imana ko ariyo izatuma ubwoko bwayo buragwa igihugu cya Kanani. Yari yarihanganiye uruzerero rurerure rwo mu butayu, afatanya n'abintimba gutenebuka n'imitwaro y'icyaha. Nyamara ntiyigeze abyinuba, ahubwo yogezaga imbabazi z'Imana zamurindiye mu butayu mu gihe abavandimwe be barimburwaga. Iyo ntwari n'umuremyi wari ushaje yashishikarizwaga no guha ubwoko urugero rwiza rwo kubaha Imana, ndetse no gutera umwete imiryango ngo ihindure igihugu basekuruza babo batekerezaga ko kitazahindurwa. Kubwo kwiringira ko Imana iri kumwe nawe, yirukana abahungu batatu ba Anaki. Amaze kwizera ko abonye umutungo we n'inzu ye, ntabwo yadamaraye ngo yishimire gakondo ye, ahubwo yaratwaranye akomeza intambara n'ibitero ahindura ibihugu ku bw'inyungu y'ubwo bwoko n'icyubahiro cy'Imana. Abanyabwoba n'abagome bari bararimbukiye mu butayu, ariko ba batasi bakiranuka bariye ku mbuto z'amakomamanga y'Ishikori. Umwe wese wo muri bo ahabwa hakurikijwe kwizera kwe. Abatizera babona ubwoba bwabo busohora. Bari batangaje ko bidashoboka guhabwa Kanani ho gakondo ntibagitunga, ariko babandi biringiye imbaraga z'umufasha ushobora byose wabo bagiye muri icyo gihugu cyiza. Kwizera niko kwatumye ibyo bihangange n'abanyacyubahiro bo mu gihe cya kera batsinda ibihugu n'abami no gukira ubugi bw'inkota no gukurwa mu ntege nke bagahabwa imbaraga nyinshi no kuba intwari mu ntambara no kunesha ingabo z'abanyamahanga. Abaheburayo igice cya 11 umurongo wa 33 kugeza ku wa 34. Kuko icyabyawe n'Imana cyose kinesha iby'isi, kandi uku niko kunesha kwanesheje iby'isi ni ukwizera kwacu. Urwandiko rwa mbere rwa Yohana igice cya 5 umurongo wa 4. Ikindi cyifuzo cyagaragaje umutima utandukanye cyane na wa wundi wa Kalebu. Abana ba Yosefu, umuryango wa Efurayimu, hamwe n'igice cya 2 cy'umuryango wa Manase basabwa guhabwa inshuro ebyiri z'igihugu. Umugabane bari bahawe ni wo wari ukungahaye cyane muri icyo gihugu, harimo cyane bwa burumbuke bw'ikibaya cya Sharoni. Icyakora byinshi mu bihome by'ingenzi byo muri icyo gihugu byari bigituwemo n'Abanyakanani, maze ya miryango irifatanya yanga kugwa mu muruho n'akaga bitewe no kuzajya gutera no gutsindira imigabane yabo, ahubwo bifuza cyane guhabwa umugabane w'inyongera mu ruhande rw'igihugu rwari rwaramaze guhindurwa. Umuryango wa Efurayimu ni wo wari munini cyane muri Isirayeli, ari nawo Yosu ubwe yakomokagamo. Kuki waduhaye umugabane umwe gusa n'igice kimwe kuba gakondo yacu? Niko bavuze. Kandi uziko turi umuryango munini. Igisubizo cy'uwo muyobozi utabogama cyabaye iki? Niba muri umuryango munini, nimuzamuke mujye mu kibira, mu giteme, mwiyagure mu gihugu cy'Abaferezi n'Abarefayimu, kuko igihugu cy'imisozi ya Efurayimu ari imfungane kurimo. Igisubizo cyabo nabo cyagaragaje impamvu nyakuri yo kwinuba kwabo. Babura kwizera n'ubutwari byo kwirukana Abanyakanani. Igihugu cy'imisozi ntabwo cyadukwira, niko bavuze. Kandi Abanyakanani bose bari mu kibaya bafite amagare y'ibyuma. Iyo Abayefurayimu bagira kwizera n'ubutwari nk'ibya Kalebu, nta mwanzi wajyaga kubasha kubahagarara imbere. Icyifuzo cyabo cyo kuzibukira amagorwa n'amakuba Yesu yari amaze kugitahura. Muri umuryango munini koko kandi mufite imbaraga nyinshi. Muzirukana Abanyakanani kabone n'ubwo bafite amagare y'ibyuma kandi bakaba n'abanyambaraga, niko yavuze. Kubw'ubufasha bw'Imana bari bafite, nta cyajyaga gutuma batinya amagare y'ibyuma. Ubu bwo ihema ry'ibonaniro ryagombaga kwimurwa igirugari rikajya ahantu ryatoranyirijwe kuzaguma burundu Ishiro, umudugudu muto wo mu isambu ya Efurayimu. Hari hafi y'isangano ry'igihugu kandi hari horoshye kugerwa n'imiryango yose. Aho ngaho kandi umugabane w'igihugu wari warahinduwe rwose kugira ngo abasengamana bose be kujya bagirirwa nabi. Nuko iteraniro ryose ry'Abisirayeli riteranira Ishiro, nuko bashinga ihema ry'ibonaniro. Isanduku y'isezerano iguma Ishiro imyaka 300, maze inyagwa n'Abafilisitiya bitewe n'ibyaha by'inzu ya Eli. Nuko imirimo yo mu buturo bwera yose hanyuma yimurirwa mu rusengero rw'i Yerusalemu, Shiro itagaciro. Ariko noneho nimugende mujye ahahoze ari iwanjye hishiro. Uwiteka yabitangarije mu kanwa k'umuhanuzi Yeremiya, aho nabanje guhera izina ryanjye ubuturo kandi mwitegereze uko nahagenje mpahoye gukiranirwa kw'abantu banjye b'Isirayeli. Iyo mwiringiye n'ahantu nabahanye na basogokuruza nk'uko nagiriye Ishiro. Yeremiya igice cya 7 umurongo wa 12. Ubwo bari bamaze kurangiza igikorwa cyo kwigabanya igihugu, Yosu avuga icyifuzo cye. Ariko ntabwo yasabaga intara nini, ahubwo yasabaga umudugudu mutoya Timunati Sera, umugabane usigaye. Uwo muneshi aho kugira ngo yigire nyambere yirundanyaho iminyago yose banyaze mu ntambara, ahubwo yoroheje icyifuzo cye, ageza aho amaze kubona ko umuntu wese woroheje kurusha abandi bose amaze guhabwa. Imidugudu 6 yeguriwe Abalewi ngo ibe imidugudu y'ubuhungiro, kugira ngo gatozi wishe umuntu atabyitumye ayihungiremo. Iyo midugudu ibabera ubuhungiro kugira ngo gatozi adapfa adahagaze imbere y'iteraniro gucirwa urubanza. Kubara igice cya 35 umurongo wa 11 n'uwa 12. Icyo gikorwa cy'imbabazi cyari ngombwa gushyirwaho bitewe n'umuco wa kera wo kwihorera wari warashoye imizi, uko waba gushoboye gucurwaho umwishi cyangwa gatozi, igihano cy'umwishi kigenerwa umuvandimwe we wa hafi cyangwa se wa hafi y'uwishi. Mu gihe icyaha cyabaga kiboneka ku mugaragaro, ntabwo byabaga bikiri ngombwa gutegereza urubanza rw'abacamanza. Umuhozi yagombaga gukurikirana umwishi akamwiciraho amusanze hose. Uwiteka ntabwo yakuyeho uwo muco, ahubwo yahisemo guteganya kwizera umutekano usesuye abicaga umuntu batabyitumye. Imidugudu y'ubuhungiro yabaga ari urugendo rw'igice cy'umunsi mu ruhande rwose rw'igihugu. Inzira zijyayo zahoraga ziharuye, habaga hashinzwe icyapa cyanditseho ijambo ngo ubuhungiro mu nyandiko nini kandi zigaragara cyane, kugira ngo gatozi uhunga atazakererwaho n'akanya na gato. umuntu wari we wese umuheburayo umunyamahanga cyangwa umwimukira bahabwaga ubuhungiro bose. Urubanza rw'impunzi rwagombaga kwitabwaho n'ubutegetsi bubishinzwe, keretse gusa abonetsweho n'ubwicanyi bumugwiririye niho yagombaga kurindirwa muri uwo mudugudu w'ubuhungiro. Umunyacyaha we yahitaga ahabwa umuhozi we. Kugeza igihe umutambyi mukuru azapfira, niho abantu bose babaga barasabye ubuhungiro muri iyo midugudu y'ubuhungiro bahabwaga umudendezo wo gusubira muri gakondo zabo. Mu gihe cy'urubanza, uregwa ntabwo yagombaga gucirwa urubanza rwo gupfa ashinjwe n'umuhamya umwe gusa. Kabone nubwo byabaga bigaragara ko ari ukuri koko. Uzica umuntu wese, gatozo wazicishwe n'abagabo bamuhamije, ariko umugabo umwe ntagashinje umuntu ngo amwicishe. Kubara igice cya 35 umurongo wa 30. Kristo niwe wari warahaye Mose ayo mabwiriza ngo nawe ayamenyeshe Abisirayeli ubwo we bwite yari mu isi. Uwo mwigisha mukuru yasubiye muri icyo cyigisho ko ubuhamya bw'umuntu umwe budashobora kurenganura cyangwa se guciraho iteka. Intekerezo n'imyifatire imwe y'abantu ntabwo ikwiriye guteza ibibazo byo gukurura amahane. Muri ibi bibazo byose, babiri cyangwa se abarenze abo bakwiriye kwishyira hamwe, maze bose hamwe bakikorera iyo nshingano. Ijambo ryose rikomere mu kanwa k'abagabo babiri cyangwa batatu. Matayo igice cya 18 umurongo wa 16. Iyo uwuregwa ko ari umwicanyi ahamijwe icyaha, nta karabo cyangwa incungu bishobora kumukiza. Ntimukemere ikarabo ry'uwisha umuntu akaba akwiriye guhorwa, ahubwo ntakabure guhorwa. Nuko ntimuzanduze igihugu muzabamo, kuko amaraso yanduza igihugu ntiyaba impongano yagihongererwa kubw'amaraso yakiviriyemo itarayo wayavushije. Kubara igice cya 35 umurongo wa 31 n'uwa 33 no kuva igice cya 21 umurongo wa 14. Ubutungane no kwera by'igihugu byategekaga yuko icyaha cy'ubwicanyi gihanirwa bikomeye. Imidugudu y'ubuhungiro yari ikimenyetso cy'ubuhungiro bwateganyirijwe muri Kristo. Uwo mukiza kubw'amaraso ye bwite yahaye abagomera amategeko y'Imana uburuhukiro nyakuri ubwo bagomba guhungira mu rupfu rwa kabiri. Nta bubasha na bumwe bushobora kuvuvunura mu maboko ye abantu bamusanga arusaba kubabarirwa. Uwo wahungiye mu mudugudu w'ubuhungiro ntiyagombaga gutindiganya, nta gihe cyo gusezera ku bakunzi be. Umunaniro wabaga wibagiranye, ingorane zindi atakizitayeho. Impunzi ntabwo yoroshyaga intambwe keretse imaze kwinjira muri uwo mudugudu. Kuzarira no guhinyura byashoboraga kwambuza ya mpunzi ya mahirwe rukumbi yabaga agize yo gukiza ubugingo bwe. Niko rero gukererwa no kubasimba ikangwa bishobora gutuma habaho kurimbuka k'ubugingo. Satani wa mwanzi ruharwa yoga runono umuntu wese wica amategeko yera y'Imana, wa wundi udashishikarira gushaka ubwugamo mu buhungiro bw'iteka azahinduka umuhigo w'umurimbuzi. Imbohe yasohokaga ikarenga urugabano rw'umudugudu w'ubuhungiro yahorwaga n'uhorera amaraso y'uwapfuye. Niko bimeze. Ntibihagije ko umunyabyaha yizera kubabarirwa ibyaha muri Kristo, akwiriye kubwo kwizera no kumvira kuba muri we. Imiryango ibiri, Gadi na Rewubeni, n'igice cy'umuryango wa Manase bari barahawe imigabane yabo hakuno ya Yorodani. Ibibaya bigari n'amashyamba arumbuka by'i Galeyadi n'i Bashani hagaragazaga ibibaya bitoshye cyane ku mikumbi yabo n'amashyo byari byiza cyane, maze birabakurura, byari bifite ubwiza butaboneka i Kanani ubwaho. Maze ya miryango ibiri n'igice yifuza kuba ariho yiturira. Yahise isezerana ubwayo gutanga umugabane w'abantu bafite intwaro bagaherekeza abavandimwe babo bambuka Yorodani, bagafatanya urugamba rwose kugeza ubwo bazinjira mu karere bifuje guhabwaho gakondo. Ubwo iyo miryango 10 yinjiraga i Kanani, 40,000 by'Abarewubeni n'Abagadi n'igice cy'umuryango wa Manase bateguriwe intambara, banyura imbere y'Uwiteka bajya ku rugamba mu bibaya by'i Yeriko. Yosuwa igice cya 4 umurongo wa 12 kugeza kwa 13. Bamaze imyaka barwanirira abavandimwe babo. Nk'uko bari bafatanyije n'abavandimwe babo kurwana izo ntambara, niko bafatanyije no kugabana iminyago, nuko basubirana y'ubutunzi bwinshi n'amashyo menshi n'ifeza n'izahabu n'umuringa n'icyuma n'imyambaro myinshi cyane. Ibyo byose bagombaga kuzagabana n'abari barasigaranye imiryango n'imikumbi. Maze biturutse ku mutima uhagaze, Yosuwa yemeza iby'urugendo rwabo cyane, azi neza ko bazasakirana n'ibishuko bikomeye cyane muri ubwo buzima bwo mu bwigunge n'ubuzererezi, bakazakurikiza imico n'imigenzo y'imiryango y'abapagani yari ituye ahabakikije hose. Ubwo Yosuwa n'abandi bayobozi bari bakibabajwe n'ibibi bigiye kuzababaho, inkuru z'inzaduka zibageraho. Iruhande rwa Yorodani, ya miryango ibiri n'igice yari yaramaze kuhubaka igicaniro kinini gihwanye n'igicaniro cy'ibitambo cy'imibavu cy'ishiro. Itegeko ry'Imana rihanisha urupfu gusenga kunyuranye n'uko ahera kwayo by'abantu bakava mu kwizera nyakuri. Hemejwe kohereza intumwa zisanga ya miryango ibiri n'igice kubaza icyatumye bakora ibyo. Abatware 10, umwe umwe mu muryango wose aratoranywa. bari bayobowe na Finehasi, umwe wabaye ikirangirire n'ubutwari yerekanye ku by'Ipeori. Za ntumwa zimaze kwemeranya ko abavandimwe babo bari bacumuye babasanze babacyaha cyane. Zabarize kugomera Uwiteka, babasaba kwibuka ibihano bikomeye byageze kuri Isirayeli bitewe no kwifatanya na Bayali Peori. Finehasi abwira Abagadi n'Abareubeni ko niba badashaka gutura muri icyo gihugu badafite igicaniro cy'ibitambo, noneho bemerewe guturana nabo no gusangira amahirwe n'abavandimwe babo batuye hakurya. Abarezwe bashubije basobanura ko igicaniro cyabo kitari kigamije ibitambo, ahubwo gusa ko cyari gihamya ko nubwo batandukanyijwe n'uruzi bafite kwizera kumwe n'uko abavandimwe babo b'i Kanani. Batinyaga ko mu gihe kizaza abana babo bazaba batagira icyo bahuriyeho na Isirayeli. Iki gicaniro cyubatswe gikurikije urugero rw'igicaniro cy'Uwiteka i Shilo, cyajyaga kuzaba igihamya ko abacyubatse basengaga Imana ihoraho. Izo ntumwa zemera ubwo busobanuro zifite ibyishimo byinshi, maze ba bantu bahera ko bafataniriza hamwe kwishima no gusingiza Imana. Abagadi n'Abareubeni bahereye ko bashyira ku gicaniro cyabo inyandiko isobanura umugambi watumye icyo gicaniro cyubakwa, nuko baravuga bati, "Ni umuhamya wo muri twe yuko Uwiteka ari yo Mana." Niko bihatiye kugira ngo birinde kudasobanukira kwazabaho mu gihe kizaza, kandi bakureho ikintu cyose cyaba intandaro y'ikigeragezo. Kenshi ingorane ziterwa no gusobanukirwa guke, kandi hatabayeho umuco mwiza, ubupfura, kwihangana, ingaruka zikomeye zakurikiraho. Ya miryango cumi biyemeza gukorana gukiranuka n'umurava bitewe no guhunga cyane ryakosa. Ariko aho kugira ngo bagire ubusabane n'urugwiro byari bikenewe kugira ngo bibaheshe kwiga ibikorwa bijyanye n'icyo kibazo bari bafite, ahubwo batura abavandimwe babo intonganya, ibihano no kubaciraho iteka. Iyo Abagadi n'Abareubeni basubizanya ubukana nk'ubwo bari babatuye, amaherezo aba yarabaye intambara. Kwirinda gukururana n'icyaha ni ingenzi. Ni nako ari ingenzi kwirinda imanza mbi n'amakenga adafite ishingiro. Nta n'umwe wigeze yihanishwa cyangwa ngo agarurwe mu nzira nziza yo kwizera n'umugayo, igihano n'intonganya. Ahubwo iyo bigenze bityo, benshi bajyanwa kure y'inzira y'ukuri, bakinangira imitima maze ntibemere ibicumuro byabo. Ubugwaneza, urugwiro, nibyo bishobora gukiza uwo munyabyaha. Igihe Abareubeni bashakaga kugerageza no guteza imbere umurimo w'idini y'ukuri bakiranutse, bacirwagaho iteka ndetse bagahanwa bikomeye. Bategaga amatwi bitonze n'urugwiro ruvanze no kwihanganira ibirego baregwaga n'abavandimwe babo mbere y'uko bagerageza kwiregura, nuko hanyuma bagasobanura impamvu zabo bagaragaza gukiranuka kwabo. Ndetse n'igihe umuntu aregwa ibinyoma, abo bari mu kuri bashobora kwiyemeza gutuza no gutekereza ikirego. Imana yita kubo abantu bima amatwi n'abasebywa n'abandi bantu. Dukwiriye gushyira ibirego turegwa mu maboko yayo, izabonanira abayiringira. Isengesho rya Kristo yasenze mbere yo kubambwa kwe ryari iry'uko abigishwa be bagomba kuba umwe nk'uko nawe ari umwe na Se, kugira ngo isi yizere ko Imana yamutumye. Iri sengesho ryarakomeje mu bindi bisekuruza byose byahise ndetse no muri iki gihe cyacu. Ubwo rero nta hamenya kuri na rimwe dukwiriye gukandagira, byari bikwiriye kuba intego yacu kugera kuri urwo rwego rw'ubumwe. Yesu yaravuze ati, "Ibyo nibyo bose bazabamenyeraho ko muri abigishwa banjye, nimukundana." Yohana igice cya 13:35.